sinu no jebenu natani no bodo munu no baru gansi we jebenu anyelwe Lagos kusinu munu ndegunu na motara Mohammed Airport ni anyisi we jebenu South African na o abu tambo airport kanibuzo batanu na captain park na South African na nandi madu nozine chanye kanye batanu chime mwebi jofo Alosi only neke one Nudi Nedu estate Duako mili Obele mwasi umagano Nedu wiki sepotano Nayana ndo juane chanyo Umwi bozu lezu weche pechi joke mwenyata niko biano Jaji, ebendi azaji manyanu, kawedu lanyinu, anye jebe banyi gano dizi muna ndiogu munu, mana muna ndiogu muyo kwanu, aike, opele mwasi ukutanu, na muna kaso jemu. Ibanya jaga na bolu mubezi munu Na nyinja soje kwenu Onu mwenye lewe ya kane tibandi noso mujenu Aike mwenye dani sokwa jenu Aike netili mubongonu Anyiwe bide kunu Manandi mela nyoko kalize la kalimu Kenunu wakalu netuwa nisi jenu Akanyine woli ya mayo mayo no Yegu dini Mpa Thank you. nke fọnụ ka anyị na-ejenụ mmadụ ka anyị jekwube jebenụ chairman Nigeria Union Somerset Branch na Cape Town. Osisi amakwụ n'obu mmiri nwoke mali mma n'anya ekenenu onye ọcha ezi anyị mobiri n'ohohohoho ije Victor ọbụmụ ikwe ndị Igbo na Stellenbosch na Cape Town na South Africa. One.